Here's another one. Here's another one.
Take five.
Take
now.
Five now.
J'aime Bipi. Gizo Monster. Don't stop. The beat. Mwendo wa kuwasha bando. Tumechangamuka tuko na pambe. Waiter kama tulivyo. Lombaya wakapige mao konde. Yani tingisha bebe. Watu wako bui wana burudiga aize. Wana changamka kinoma. Wana ruka ruka paka wana deka. Viwanja vikali cheki vimewaka. Tunakimbiza kimbiza kila mwaka. Tunaficha shida tunakula bata. Walemba kibao hapa wamenasa. Tunawapa kitu loo inataka. Weta, geza tena. Bandora kibabe tunavunja meza.
Tule, 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 tule. Tunye, 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 tunye.
Niko speed mkoni na madola. Watoto wazuri kwangu wanajichola.
Hey, oh.
Naitembeza bakola.
Hey, oh.
Naitembeza bakola. Tule mise. Oh, oh, oh. Si tunapiga tu sio mpaka siku kuu tunawaradisha tule mise. Oh, oh, oh. Si tunapiga tu sio mpaka siku kuu tunaburudisha tu tuna dance. Bandora chu, bandora chu, bando, bandora chu, bandora chu, bando, bandora chu, bandora chu, bando, bandora chu, bandora chu, bando. Hapa kupali usiku kucha. Tumekujire kibabe kuwalusha. Brother and my sister tunawalusha. Bibi na mabwana leo wanakesha. Wanatetema tetema jizwa mewakosha. Wamechanga mkaya ni boom shakalaka. Wanacheza wanafly wanaruka majoka. Kanda miza mpaka buikisha waka. Wanadata kwezi floor wanaruka ruka. Watu kibao wote wako tungi. Kinoma kong fire. Cheki uko tungi kinyama mpe bapa. Mwendo wa kusinga galaga. Na kujia cheers. Kama tia totos kama unavumba. Kama huna kitu basi unavunga. Ukifanya fujo basi unagongwa. Hey, baso na gongwa. Niko speed mkoni na madola. Watoto wazuri kwangu wanajichola.
Hey, oh.
Naitembeza bakola.
Hey, oh.
Naitembeza bakola.
Oh, oh, oh. Si tunapiga tu sio mpaka siku kuu tunawaradisha tule mise.
Acha watu wa vimbe.
Ulagambe, ulagambe, ulagambe.
Acha watu wa dance.
Ulagambe, ulagambe, ulagambe.
Acha watu wa tambe.
Ulagambe, ulagambe, ulagambe.
Tingisha bebe.
Touch sound, touch sound.